Foto je wetati jun. Do engi ai. Bawo Joshua nawi. Nden o hebi jomira o tokkini mo o nyamdi leydi ndi. Ndi fu ndi warti ndi mabbe. Be tuufi hefer be be mbardi be be nyamdi lesdi ndi. Sai wonde nyalde bawo o nawi. Sai o mopti himbe o ngi ai mo o latti ke nyako dottijo. O jodi. O noddi be be fu. O bi lenyol am bandirabe. Imidi nanon ko Allah wi'i shembide shulane tokke fu ko umbindi der deftere Allah der deftere kita ka annabojo Musa to on tokku goddum fere sey jomirawo to on sujjidano goddum sey jomirawo den o rokki on di leydi bodundi amma to on ngaylito tokkon ko himbe di lesdi ngadata nane do higirabe am tokke fu ko jomirawo wadani en alkawal ido on kebay dun to on tokki on kuli Allah to on tokki jomirawo o bukkanay on baraka har o hokka on waltaaki berndi daga dow nden bo o yafan to on fu hakkeji modon to on tokki mo no hani to nanon bo o hokkitiray on ha to waywaye be modon nyama on o wi amma ndare nanon min do ko mbi'ay mi on hande sey shupto Allah mo tokkoto min kam e wuro am fu min tokki Allah bo min tokkay Allah min shubi tokkuki Allah onon na sey shupton hande ko tokkon Allah mo yonki ko bo tokkon Allah mo ledde mo tenaade mo bebe ngadata ko kaaje ko goddum banano yimbe be tawden indi lesdi ngadata amma gam majum Allah wanyibe sey shuptom mo shujjidano don hande mi bukka on ilawol shujjidano don Allah mo yonki amma min kam e wuro am e yalji am e bibbe am e mashube am e ko moye min shujjidanto Allah mo yonki.